Shady Clever on the beat.
See your shima too, umeni pampaka love. See your jina too, umeni panya tanga. Mina vimba tu, mimi fanya nwe na hela. Siwe shima tu, unanipa relela. Ako staki, mwingine staki, kuchiti staki. Oh, univute shati, nikienda kazi, jamani staki. I never let you go, kwa mwingine sendi no. Kupenda uombe po, yeah. Kwa mwingine sending on, yeah.
Nitatangaza kila mtu ajue wewe ni wangu. Nitatangaza kila mtu ajue wewe ni wangu. Na kila mtu ajue, ajue. Nitatangaza ajue.
Never let you go. Kwa mwingine sendi no.